Sinilitaka kupita hapa kimwendo kazi. Yo safari mebuma, umenifanya nini mwenzio? Nimejipata na hata sina wasiwasi, kwani mapenzi yanauma, umenisahaulisha vilio. Pesa tena sio karatasi, nitakujaza masalio. Kupendwa raha ni bahati, na mimi na wewe. Pesa tena sio karatasi, nitakujaza masalio. Kupendwa raha ni bahati, na mimi na wewe.
Oh my, oh you, the light of my day. Oh my, you, my heartbeat don't break. Oh my, oh you, the light of my day. Oh my, you, my heartbeat don't break. I do right by you, oh no, you're in my past in my brain.
Haiki keki yetu kimenifiti mama. Nishawahi kupenda ila we na kupenda sana. Even hard to believe you're full of drama.
Even hard to believe you're full of drama.
Pesa tena sio karatasi, nitakujaza masalio. Kupendwa raha ni bahati, na mimi na wewe. Pesa tena sio karatasi, nitakujaza masalio. Kupendwa raha ni bahati, na mimi na wewe.
Oh my, oh you, the light of my.